ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
Mamadou Keita to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Seku jom wali sakiraɓe heeɗiɓe talatare janngo woni ko aslama en leydi Mali yambinta idillaja leruji seeɗa fodde nde ɗo yambere mbiyen fonctionnaire en jogaɓe leydi Bamako heɓali mbiyen joddi mabɓe fa hande nderno eɓe Bemba dental syndicat musel en 15 octobre 2016 humpiti sarti imadaraji caggal idi ndi mbiyen yalla hultinde metti mabɓe fewde e anniyamu ɓami gouvernement o bangal kabar joddi nelaɓe union africaine ɓe holliti wiide mbiyen lamkoɓe transition ɓe mbaltinde hakkillaji mabɓe ka noon e wi mbiyen nelaɓe ɓe leydi Mali ndi nasinda fa hannde banggal gollirɗe fedde e runede ɗi goni sembe kabaruji amen hannde beete altinere sappo e jeena liru juillet tan 2021 bisimilla sakiraɓe janngude ko goto idi mundi alslama en yambinte yo idi hewdi almusaɗɗaji kambari ɗum gouvernement o holliti ana wara balɗe yogaji mbiya hannde wiide mbende yimɓe joɓete fodde idi layandi tama golloɓe fof joɓama keɗɗan koɓen Issa Oumar Togola dofay sanko Alsisi
oɗo ala ana serti ñalaɗe keddiɗi damal cuuɗi bankingaji ɗi ɗo nokkuɗo yimɓe warta yaltinde kalis mu en le banki fonctionnaire en fa heewi ka ana ɗo yoga e mabɓe ka suuɗayi kuyal muɗum feyi caggal koɓe mbawi heɓude kalis mabɓe o fade julde yotta
non cena mela barga da saval
sol barka allah min kebi joddi amen goto fofu don huuy wari yaltinde kalis hewti en kebi mbalu mbawi darnade am sada jogaji kasi joddi kay wari wakku du jatti sabi yo fadde idindi
am se ga fo alhamdulillah
wona noon neɗɗo wordi e juuɗe yimɓe fuu yogaɓe ka keɓayi joddi mumen Bintou Diarra jangguinowo e goto hakkunde yimɓele ɓe keɓai joddi mumen o holliti wiide ɗum ka mettimo
min kay ɓe bonni jikke am keña ɓe holliti wiide joddiji ɗi tottama ka ko garmi ƴewde ko fa hunde tawa e le compte am so joddine wala kabar muɗum newaki min gara mawɓe galle ka darande amen famɗa le amsaɗaji ɗi wonko aninomi soddande sukaɓam ɓe
fonctionnaire en fa hewi ka fuu holliti wiide ana welti saabi koɓe keeɓi joddi maɓe fade juldene e warde waran latal sababu e juuɗemaɓe daranade musaka galleji maɓe ga ɗum du ana jogui kutteje saabi wajiɓe juuɗemaɓe andude hono ɓe gatta kalis maɓe o fade maɓe hedde joddi lewru garorundu
idi ndi mbiyen wona Bamako ɗo tan yo ley région ngaji ɗi foof ndenno hono ɓeɗo mbiyen gondi e landilan muɗum ɓuuri foof ley nokkuji ɗi rafidenago woni e muɗum ndenno keɓɗon ko heɓani en Alsisi
hakkunde tiɗɗal rafidenagu yimɓele gomɓe yoru wondi landinde julde mawde oɗo neɗɗo mo yiɗa e inde muɗum haale ana haltanamin no ɓe gordi le oɗo nokku le laamu motti ton du woni to maire commune o suuta ko ɓooya
hikka kayl kabaru idi ndi tiiɗi sanne caɗele kewɗe min jogui ɗati wala le nokkuji amen min mbawa yaltude yimɓeɓe anni naata guure amen suutade e naɓude maire amen ɓe e yimɓele woɓɓe fayɓe tampata ley hen yowaruno metti sanne hannde
gotel muɗum woni ko tayka bura cercle yoroso nde ɓalirde leydi ni oɗo nokku gonɗo le laamu sikaso ana wondi fewde guidali terroriste en ela soldats en gomɓe toɓe hippa
caɗele kay anni kewi kako ɓuuri nawde majje woni wadi ndenam ana woodi dunno tiɗallaji gurdam cogguji ɗi foof natiɗe fa hunde yaafa baali ɗi mbono hewde ujunaji titti hikkayo ko ɓuuri ujunaji sappo batte rafi ndenago min foof minen kuuli makkode joni
o so burana yowaru woni koɓe tawa na nokkule goɗɗe gonduɗo fewde rafi ndenago yimɓele ɓe ka ana narda laamu leydi ni ɓeyda imma daraji muɗum yalla ana huncana hoore ndenago maɓe
sahlama tout hakkille maɗo dow kabaruji amen banggal bembe amen facebook ede twitter gubete rusi en jamali nokkuji kewɗi e cakkite yontere nde to nara toon seeɗa mbiyen sere keerol leydi Mauritanie gollirɗe ɗiɗi ɗatti hippama so tosan toon to mbiyen le wuddu leydi ndi cakkitaɓe jadinkoɓe hippike dow poste science ɓe masibini yimɓe hewɓe ɓe mbiya ka noon to kulkuro toon ɓe larmi haaɗi mbiyen hippigol terrusi en le gallure nde keɗɗana ko heɓen en kanko Sali Sissoko e dow fay sango Alsisi
wakkati 22h asawernde yimɓele joguiɓe kaɓorɗe gomɓe le mobile hippi d'accorde mangal paɗe en sienso le région san douanier goto gollono to kan e civil en ɗiɗon yonki muɗum heddike en le oɗo ñoloma goto yimɓele joyon gollonoɓe entreprise covex yimɓele joguiɓe kaɓorɗe suutukeɗum en le cercle nara taton leydi chine dieya ɗiɗon woɓɓe leydi mauritanie dieya yimɓele gabɓe oɗo golle ka suumi kaki mabɓe gollirɗi naɓi mobileji fa heewi gollirteɗi laawi le oɗo nokku ala yimbe la joyon jogibe kabordo be andita ka gombe le moto soldats en leedi mali habi dum de lamu kulikoro lewi kabaruji urri todi bedo yimbe ka dogi fewde banamba bankasto hipagol idi ngaddudi wadama fewde lumo kolongo e tori yimbe ngabbe wodo golle suutige moblaji sappo yimbe ngarbe somade kan e donnobe moblaji fayeto marchandise ngaji mu en
ñande alande mbiyatna to mbiyat ɗo ɗattol segu ñono dun sunkoɓe tacci mbiyan ngulɗo ɗattol anda ko ɗum saabe gaɗi ɗum ka noon hultama wiide ɓeɗo mbiyan dun sunkoɓe gaɗi kawtal maggal mbiyan micitan wiide ana wara balɗe yogaji hannde mbiyan oɗo région o kay hippogoji kamɓe cikkitaɓe jadnikoɓe e dun sunkoɓe heewi sanne fa hande li kawri mbiyan syndicat ji musel en 15 octobre 2016 ɓamali tafun anni hadde jandeji ɗi heewi ardiɓeɓe ɓeɗo holliti wiide yo caggal idindi imadraji charta yalla hulitinde metti fewde e kabaru joddi fonctionnaire en e ittugol mbiyan sarewol lulingol article 39 hertanagol janginoɓe ɓe wakkati joni o kay mbiyan nanguɓe nangude nattuji woodi tafun ka noon yama mbiyan mutira golle jukkita hen e ley ko warata ko keɗɗanna ko heɓen draman maga e ɗu fastango alsisi
syndicat en janguinoɓe entirteɓe signataire du 15 octobre 2016 holliti wiide ɓe gaɗan koɓe mbawi fuu yalla eɓe jingana koɓe keeɓi ko ko woni toɓɓere noddirtede article 39 mo hooreɓe leydi ndi immini o gollire ga jettino haala fedde nde ka holliti wiide wala fuu konngol darnude jande le leydi ndi ɓe dokkile ñalawma hannde tafu fedde nde holliti wiide salade hollude sukaɓe jangoɓe notiŋaji mumen tan woni immadaraji ɗi ɓe gaɗi tafu ne oɗo ñalawma ousmane almoudou jettino haala janguinoɓe ciñinɓe pour joyeux le 1er octobre hitana 2016
pour le moment le syndicat
n'a pas d'accord syndicat au moins ania hadde jandeji di ko wodi o tafonno yebade e muji di dum dena tabado tate lidni fuf so bangal hadde jandeji di tagal idindi ngadan kawtal mangal yalla tutude musulme fuf yakawer en gonda gafi sifa jogala gota juddiji di ko jono kay gutu mak kabar ngenari
sarabe sukabe jangobe ka dido halaji iurudi to syndicat en janginobe ka wana ko weli dum association sarabe sukaɓe jangoɓe ka holliti wiide janguinoɓe ana anni falade yeeso yahgol yeeso sukaɓe mabɓe le wimaɓe saria na hani huncande hoore tiɗɗalla wona ɓeydude ɗum dawda sako jokko secrétaire général association saraɓe sukaɓe jangoɓe
lewru fadde emuji leydi ndi mbidali mutere kay ƴaɓɓitike sanne dow darande amen saraɓe sukaɓe lekoye min jaɓanta ɗum yebare emuji ɗi yedde saria guilla hitande 2018 gulɗo sariawol yo caɗele sodi mutereji golle heewi gatata fe soboy e ley jande mabɓe
fade andede hoɗo ɗum woni sukaɓe jangoɓe ɓuuri fuu gaɗoɓe imuji ɗi anda hoɗo sakkititto ɗi golɗo fuɗodirgol jonte seeɗa tan fade fuɗɗugol imuji ɗi
nelaɓe union africaine holliti wiide wonko yaari yeeso le transition mali ñande aljumaari ƴaɓɓiren nde ɓe kaali ɗon le mbiyan kawrital dokkoɓe kabaruji bamako ɗo fodde mabɓe howtude fadde ɗum mbiyanno hoorejo nelaɓe ɓe yiidi noon e pelle kewɗe yogaɓe majje holliti sugula mabɓe fewde e mbiyantade fili golleji transition o fayi so mbiyan kamɓe nelaɓe holliti beltanke ko golla ko ɓe miccitini wiide fa hannde leydi mali ndi nasinda banggal golliɗe fedde runede keɗano ko heɓani en mahamad baba kunta e dow fastango alsisi
hooreɓe lamɓe leydi ndi ɓeydade yimɓe la joguiɓe darde le leydi ni nelaɓe fedde union africaine coddike haal dow kabaruji mawɗi gonɗi le leydi ni ko woni teddinde sarti dokkaɗo laamu hakkudere o landinde jiide le leydi ni gollirde kaldal kawral ngal kañe ko nandi muɗum victor adekunle adeleke ambassadeur nigéria le fedde union africaine ne hoorejo nelaɓe
min mimi haala hoteji lamukoɓe waltini hakkillaji amen ɓe holliti wiide ɓe taɓoto wattuji sartanaɗi transition o so banggal union africaine kay fa hannde leydi mali ndi nasinda e le golleji fedde nde somin ruttike Addis Ababa toon min jokkitoto miijoji amen ɗi nden mi andan anniyamo omete
parti politique en ɓeɓe jiidi ɓe ka holliti waajibi na sarti dokkaɗo laamu hakkudere o ka teddini ɗum e tawede muɗum fuu e juuɗe kanko Hamidou Doumbia secrétaire politique parti yelema ɓe dokki hakkillaji mabɓe do haalaji ƴaɓɓiɗe hakkunde mabɓe ɗi
kabaru gollirde watere min jiiɗi ɗum wawi hucene hoore e ley wattu o banggal batu mawɗo ƴewtagol leydi ndi kay so gonga haale yonay fo ko ɗum golle wakkati joni o saabi fay ɓoyali min kinnike kawtal manggal dialogue national inclusif ndenno wakkati joni o komi hani hinnadi tan yo ko hasinidan ko fiide dabareji ndenagu hinnade wuteji moƴƴi e laaɓuɗi
caggal ngal ɗo jiidal le leydi mali ɗi haalaji ɗi waran jokkude Addis Abeba le wi nelaɓe caggal ɗiɗo haalaji dabareji jaɓata ɓameɗi noɓe kollitiri wiide
bangal kabaruji coronavirus ardi ben nyande kenyen alan kenyen ben ardi be cialal be holti vide nyawbe nyawbe di hen temre di don chamtanama fay goto heddaki hen den so fuf fawn tinama bakar juno nyawbe be nyaaji sappo en nayo e temre njoy e sappo e tato ane mabbe temre njoy e chapantato yube e nyaaji sappo e go ben e temre njotto e chapan njeddo chamtanabe bangal yotur meden acti covid kedan kam en esta jara
studio tamani
hikka hononi rawanen li alhali nyaw coronavirus woni ko edidi yambina kawte mawde na ngade e leedi do wattuji di fartiji rabon dal nyaw covid 19 na yirwi sanne e widunke en cellal kanon e ndar islam en kanye sakirabe mabbe tabadi seraji don turdi di e le jahol e garul nukuji di kadana ko ben en esra jara du fostango usman nyal buli
himbe capital gal kolliti wid denan koy mabben e nyaw coronavirus o nyande julde layende yoga du kolliti wid ana metta ko himbe e cheli tabade sanne dabareji mbiyaadi anande na himbe e nyaw o
min denaw ko amen e kureji amen o do nyaw coronavirus o mi handi ngindi amen do jamare heewa le bursu kay fa hunde wala to bangal edindi min pamminan jamare nde yalla el gara min denta yambinde dun le denaw le dumara kay ne do saatu fuf burnu masko yambiriji di dun hono ko tukuji ko nande mudun na tidi ne do ya tabagul saraji eren turdi himbe ngontun anda fi o do nyaw lawuti
misi de jogaji gonde le capital mengal horebe mon kolliti wide dabareji piyama yalla himbe anandeno e nyaw o mohammed sogoba almami misi de medina kura
bararu munu fora kone min
ngadam bawde ma fuf yalla jamare de natabo tutingul ni ko kambe dun maskuji e le kawte de min dardam e pati be tamon de djoudi
pour na fi djougman djougman
docteur aboubakar sidiki darame point focal covid 19 fasoudi docteur hopital mali metintini dabareji kan e rende himbe e nyaw covid 19 o
yalla hadde farati bonagol masku e wattu mo eden bawi jati ata sababu sifa nyaw goddo mo mi andana sanne ndan ko buri kay watane hore mudo hakkilo e le tabagol saraji en turdi di madun wasa yade e le de do kawrute jamare burfu fuso en tikitike rabon diral di do nyawuji di
kaddana landul hande ngul jabato docteur kujo amsitu sise o infectiologue to l'hôpital kati
utiliser les mêmes
nautrade horde ndiam watere ana way latade sababu rabugul nyaw coronavirus ona
la covid 19
nyaw antidirar coronavirus ana way hebe tatede fu sabdena me hebi yimbe gobbe ko holita wi nyaw ana mu en min bama misali so neddo mo nyaw coronavirus woni modun so o yarde ndiam e hollone jojjini bangi a avari a bami hollone a anda yalla o yari e mere ana way hebude nyaw coronavirus sabe dun ko buru mojjide so nina anti jommu nyaw coronavirus ana modun fu a bama hollone lotane fane laba so heba yara e mere
tuntimita yotal meden acti covid hande kebra wagra modon on fuf ka pati jigi ton tabade saraji ren turdi di holiti ardibe cialal be
Sijo Tamani do Faba Muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sagara mbenna je les réseaux les kabaru réseaux ngay dem ben na to kayton holtama wiide carton carton alande wal finata wa kason kobe markabe lycée du corcunaré wada ma nyande assurer sa ko jitté les réseaux les ngalure kay sisli ngal do carton wonno jeyal sinuji markabe e kason kobe to tondral hakilaji wada ma do mudun fana mudun wi kambe landinbe woni andinde tawangal leñi didi di yalla ben idi sembina en tribunal kabaru yidi to an songo tonno holtama wiide ben sukabe atime en noga yon totama kaaki jangirdi nyande Allah sappo jettiru juhita 2021 gal do dokkal ben leedi harameni yusas kay sa ben sakuji kayeji suka fufu dun totama unyaaji didi e wi do ndukubebe dun do faboto atime en le jande mabbe unyaaji didi yo yalla landinde jande mabbe mawuri en timita kabar jamal hande mbiten tan baa saata fumtaade do bembal amen 3.2.8.org madu no don 2332321 o sa de yotere meden magazine
Sijo Tamani